tembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mimi na wewe my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije.
What kind of-